love you, baby, and cause everything. Unja kira boli wamu, you my mwezi. You my soul menti. Ndu sitoma wembandi nawe. Nyumiru anyonga ndinawe. Chino chama changa chikume. Kwa gala nyonku gambia, bebe. Mpaka bugu mpuli dangufa. Mutima guli gambangu sembeza. Na jenze kungu dunuli rambangu tia. Ulinga genze miles away. No, tulina wewe chama, we tulina. We tulina, tulina wewe chama, we tulina. Mkuita, uita na bachara, we tulina. Kuzumbiri kakalina. Tulina we wachama we tulina. We wamanyiriza breakfast in bed. Kabugumu kababiri mo blanket. Njagala nkuna nike ringi in sturdy. Wampanika ni wagulu kwa kedi. Uliruna kweva valentine. Mwangu wenye njulo mwana wagandi. Baby, we tulina. Tulina wewe chama, we tulina. We tulina, tulina wewe chama, we tulina. Mkulita, uita na bachala, we tulina. Kampuzumbiri kakalina. Tulina wewe chama, we tulina. Uli malaika, leka nkutuale kau, wajyo malaika. Wajyo malaika, mkuguli dogo goyo kunyo ma malaika. Bebe, mpaka bubu mpuli da kufa. Mutima buli gambangu sambaza. Na jenze kungu dunuli rambangu tia. Ulinga genze miles away. No, tulina wewe chama, we tulina. We tulina, tulina wewe chama, we tulina. Mkuita, uita na bachara, we tulina. Kampuzumbiri kakalina. Tulina wewe chama, we tulina.